Soomaaliya waliba sanado haddareere iyo waliba la qorsheeyay ayaa in yadhigida doorashooyinka dadweynaha markii ka horeeyay ee burburkii Kuuriyada hadaba sidee gabdho wariyalka baydhaba dooriyoon ku qaad kurangaatubinta wararka la xiriira arrimo doorashooyinka dalka. Maria Malna Ali waliba iyo ku mid ah taa gabdho suufiinta ee ku howlgalaya magaalada iyo waliba iyo ku hadalaysa doorashooyinka dadweynaha ee dalka ka dhigi doonta sida gabdho wariyalka iyo antii qoranka
gabdho doorkii ku qaadan koran waliba kumad aha intii yaani iyo ilgaar ee yaani amfiriyan gabdho musharaxiinta ah oo meel raawsiyo tartamayaan xilka qofka wariyagaana dhaxdhaxaadnimo way ku fadeey taas way wada ogyiin oo dhan wada ogna adii dhaxdhaxaadnimo ku bat yani sharciyada saxaafada iyadoo saasatana yani wana wariyalka ana gabdho ana aan may baaminsana intii doorbin uu ku qaado korno yani sidii uu ahaan saara lahayn ama maamooyin badan oo wareysi ku qaado koro ama fikir iyo idil fadhiyan iska caburiyaan haddii qof maama ee oo fadaas xilbanaanta intii naga toobaana yani codshe koran qaado korna hoona geega dii gabar anaha oo waan hadin wari aha maamadaas faham kor because aniga balaangas leenmaha intena fahmo yaa wareysiyal badan oo yeedhiidi giliyo iyo ku qaado kor sidiina may barnagadaas intii balaanti ka badato ee dhiniga iyoonay siyaasada ee saaso kale oo in gabdhaha markasta walay ba diyaaran ana intii no dood wadaag una qabanaysa oo yaani gabdho doorashada linki dhidi giliyo arimo bulshada fikirka bulshada iyoonay balaantii doorashada yaani horta binaadinku hadda ee jiilku hadda roonno dalmada kun laatay farta ku guda jir yaa waliba waliba aaminsigna yaani fikir ee gabar wal maqabsado korto gabar siyaasad magala korto gabar madaxweyne magala korto adeena kun binaadinku adeena binaadinka tamaha maadaama jikilkiin ku durgal yaal walkeen turgalay warshada ee telkeer horta ka horta qalad qaliba qoy wali banana eray warshada ee tin oo warshad marna nagad kor marna managad kor because joosanana gibro yani oo fadow ama maamooyin ka fadow intiyo yani oo nagadan oo xilwaan nagadan ama madaxweyne nagadan xiliga musharaxiintu eena iyo eeyin doorshooyin ee iyo fadaan intiyo yani la doorada barnaamijyo qabada korna oo dood wadaagays iyo union ka dhiri gidiina ee kan wal is diyaarayahay iyoonay wal oo meel raawis hada aan diyaarsan iska dhax jiraan leeymaa ee maadaama markii hore ee gabdhoon ka yaraayeen saxaafada hada sanad kun roo gabdh badan saxaafada ha ka beereen sanad kun horta wali baris la araga doonay gabdh badan oo wariyale madaxtooyada isla toban soo migelki iyo onay balanti bilin shalkas way haba tabadki meelaha ay meel ka jiray balwaay gabdho ee jeedan ka diyaarsiin intii oo ku qayb galantii inta doorashooyin
Nurta Maxamed ayaan wali bay qabtay in gabdho shaqadaasi adag iyo qabooda koranka sidii bulshada iyo ka adeegana
in horta saad sheegti gabdhaha kuriis kumad managada koran laakiin wali buu gabdhta di ay is irta doorkan ku baa kortay ka adkaysato iyo iska deynta wali baan maleeyay inay in geedkii oo kuriik boodaniyo boodo kort hadii iska deynta ku guhanaasho jirta gabdhta wali baa is ir koreena in doorka saa ku baa korta warbixintaas ay tabi korto doorashadaas ay u eegal korto maadaama ay wari eta inas erna bilaanga aha qofkii magal manta gal magal koriyanas erna hoosanas dhigna arimo doorashooyinka saabsan hormatabina hormu khadan laakiin marka walyaabo badan aan ogaa inay ka fahmi marka walyaabo badan oo shaqaday oo qusayno oo kaabo doona diilayr qof walba li fayle hamidiyay inuu suku mira dhale
ugu dambeen Sabirinka Maxamed Cali wari bayana dhiniga kiishay sheegtay iyo gabdho on diyar garooba ayanga sidoo tabi lahayn wararka doorashooyinka tooska ah
haa aan diyaarsanahay tabinka doorashooyinka waan aan kumid ah aan may barajeeyay sanadkan tan qayb qaada doorashooyinka dadka dareeran gabdho may baan baahanyiin aan tii oo la dhiirigeliyo qalab ahaan walwal bahaadan may balan baahanyiin tii magilkii oo bilaanta la sameeyo doorashooyinka soo hal isku mid aan la wada sameeyo kaliya talan erna magil kale doorashada tabiyeen oo lan fiiri gabdho magaalada baydhaba xirfadu eedan sareeyto doorashooyinka tabiyeen